I just study the same thing, designer. Young man, yeah. I just study black man. Only want a money. Ziru bara, Timon for me some Jimmy. Ziru bara, Gasi man in a beauty. Ziru bara, Manya kati kwan sora. Manaku wambarura. Ziru bara, Nemunda wando kota. Ziru bara, Onze ni sabya wanchegeja. Ziru bara, Ziru bara. Baby, you're my girlfriend. You're my girlfriend. Baby, you go wange, you go wange. Ali wave yange. Otambuza njaka na jina jinga kunonya. Baby, nga sikula babu. Undisanye mitafuta bu. Oh, baba, baby. Mingi vienda mamu kwe. Na kupata kunze sima nina wanata. Kube birote biri kukwe. Bisonga wana 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 mani. Sirubara timo kumi sama jimi. I can't say you dada. Wanga kwe wambarura. Nemunda mpurina wantokota. Onzi ni sobo sinaba wantekecha. Baby sima nina chapupura. Uwani wana mani. Zirubara. Timo mpumi sama jimi. Zirubara. Kasima nina biori. Zirubara. Manya kati kwa sora. Wanga kwe wambarura. Zirubara. Nemunda wantokota. Zirubara. Onzi ni sabia wantekecha. Zirubara. Hakuna numba, 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 you my lady. Hakuna numba, 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 mina kupenda jana jangu. Hakuna numba, 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 you my baby, my lady. Rana kwe wambarura, nemunda mpulina wantokota. Onzi ni sobu sinaba wantekecha. Baby, sima nina chapupura. Take a time.